Gino, Gino.
Oh yeah. Bribada bede.
Esko baba baba ke.
Susumila. Kubala kola nichanganya paka naona mawenge. Kwa penzi lako swa nevarita. Sina vicheche na ogopa nisikupoteze. Oh yeah. Langu pendo sijalipiga teke. Hulka ya penzi wala siyo vita. Baby niko radhi kwako niteketeze. Kukupenda sito stop. Penzi lako tamu zaidi ya sugar sugar. Wala sitaja pretend. Mana walo kwacha nyuma watajuta juta. Oh yeah. You're my sweet banana. Wendoro yangu my lover. Sina ujanja umeni mado. You're my chocolate my lover. Sinikatili katili. Moyo wangu cheteme cheteme. Mitajiri tajiri. Kwa pendo lako kite kitete. Acha mimi niringe.
My love.
You are my love,
my lover.
Niko radhi niteseke.
My lover.
Oh yeah,
my lover.
Acha mimi niringe.
My lover.
You are my love,
my lover.
Paka nife na nizikwe. You are my love,
my lover.
Uzuri siyo wakufos. Unanipaga rosto. Tena siyo la kupush. Unanipaga lote. Langu gari bila tiketi napanda. Sisumbuliwi na konda. Akini peti peti na data. Laki huba la tanga. Sema chochote I go give you mama. Kasura ka upole wendo kitu mama. Napendaga unavyo chutama. Nyuma singeli soka titu mama. Wenipende kupende duende wote mpaka Giriama. Inde osi Kilifi. Ukamone Nimekatilili katilili. Moyo wangu checheme checheme. Mitajiri tajiri. Kwa pendo lako kite kiteteme. Acha mimi niringe.
My love.
You are my love.
My lover.
Niko radhi niteseke.
Oh yeah.
Oh yeah.
My lover.
Acha mimi niringe.
My love.
You are my love.
My lover.
Paka nife na nizikwe. You are my love.
My lover.
My lover.